tulipotoka baby ni mbali, tunapokwe na mbali, tumevuka mito mabari minawe. Na kuna wanga wazo tukubali, walisema tutofika mbali, ona Mungu katupa kibali minawe. Baby, janja janja sina, mini memaliza, nimekuwa mtu mzima, nimekuwa kola kola sina, nimesha maliza, sevi najelewa, najijua. Ata mwenole zoba, sawa, ni sawa, ni sawa. Ata kose pesa nkikuna wewe apu, ni sawa, ni sawa. Baby, L-O-V-E-Y, oh you, I love you, we I love you. Oh baby, L-O-V-E-Y, oh
kezwa ona, najali waona, bezili menona, eti kila kona, naicheza ngoma, nabusi wa mwa, mwa. Akinitaka ananita, baby, ananita, honey, ananita, sweetie, ananita. Akinitaka ananita, baby, ananita, honey, ananita, sweetie, ananita. Baby, oh wow, ah, oh wow, baby, oh wow, ah, oh wow, baby.
Atamu nyole zoba, sawa, ni sawa, ni sawa. Atakose pesa nkikuna wewe.
Slicer.